Ndaje imbere yawe nzanye umutima ugushima mwami ndaje imbere yawe nzanye umutima ugushima Sinzanywe no gusaba icyaricyo cyose Nje kuvuga urukundo wankunze kuva kera Sinzanywe no gusaba icyaricyo cyose Nje kuvuga urukundo wankunze kuva kera Imana urakwiriye gushimwa nzaririmba urwa rukundo n'imbabazi zawe ibihe byose
iyo nibutse Imiruho yose wagize Bindera kuririmba Ibihe byose nzahora Ndirimba rwa rukundo Wankunze rutarondoreka Nzakwamamaza Isi yose amenye kugira neza nzakwamamaza Isi yose amenye kugira neza
Wamenye kugira neza.